mugihe cyasaneza mu gitondo nibwo ijwi rya Amerika ryageze ku kigo cya Nega ishuri ry'abayisilamu riterwa inkunga n'igihugu cya Kuwete ryubatse mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera iki kigo cyakira abanyeshuri b'abakobwa gusa kikaba gifite abana 300 biga kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye umuyobozi w'iki kigo Amza Numan yabwira ijwi rya Amerika ko bagiye kumara ukwezi bugarijwe n'indwara ifata abana cyane cyane abiga mu cyiciro rusange tronkome igafata mu mavi umwana wayirwaye nabashe gutambuka
reje ni indwara ubona ifata umwana kugenda akananirwa kugenda byatangiriye ku mwana umwe tujyana kuri centre de sante ya Gashora twagerageza kumuha imiti ya ibuprofen na za amoxicillin kugira ngo bamugabanyirize ububabare ariko biranga bigaragara ko umwana atemo gukira nyuma yaho none nubwo yagiye ifata muri weekend ifata benshi benshi ku buryo kugeza ubu ngubu abamaze kugerwaho n'iyo ndwara bose muri iki kigo bajya muri 24 ubundi bitangira umwana kubyara ngo arabibwa mu isi noneho kugenda ukabona aragenda asa nk'uri mu kubuhata ukuntu ariko hari naho bigira noneho n'izo ntambwe bikanga umwana akagenda asa nk'ukambakamba tugerageza kureba uburyo tugenda tubaterura tukifashishwa abakozi basanzwe cyangwa se abanyeshuri bagenzi babo
abana bafashwe n'iyi ndwara n'abasanze mu ishuri bari kumwe na bagenzi babo badahagurutse ngo batere ubutambwe bagende ushobora kumenya ko hari ikibazo bafite gusa byose bigaragara iyo umwana agerageje gutambuka bamwe batararemba bagenda bakambakamba hasi abandi bazahajwe n'iyi ndwara ubabwirwa n'uko batabasha gutambuka byose bakaba babikorerwa na bagenzi babo icyo bahuriyeho ni ubwoba no kwiheba cyane
niyo nari ndyamye ko ntajya numva amaguru arimo harababara nanjye mpagurutse kugenda birananira kwa muganga babura uburwayi anjyanye mu Kinyarwanda bapfa kumwereza umuti ariko ntabwo bavuze icyo ari cyo umuti w'umwereza biragabanyuka muri cyumweru cyose ngaruka ku ishuri ku cyumweru kwa mbere mu gitondo birangira biragaruka kugeza n'ubwo ntabwo birakira kuko ni bwinshi natwe kuko ntabwo tuzi ibyo ari duteye ubwoba numvaga gutya mu bina n'inyuma hanjya mu gitondo byose mbona ntabwo ndimo kugenda neza
ubu bagenzi bawe nibo bagutera bagakorera byose ababyeyi bafite abana barwaye indwara ituma batagenda bari batumijwe n'ubuyobozi bw'ikigo ngo baze kurebera hamwe icyakorwa bamwe twavuganye baremeza ko batazi icyo bakora nabo kugeza ubu
ikibazo twakimenye ubuyobozi bw'ikigo buduhamagaye butumenyesha ko umwana yongeye kugira ikibazo ko n'ubushize yari yakigize turamuvuza tubona biroroshye agaruka ku ishuri nyuma rero bongeye baraduhamagara ariko ubu ntitwari twamubona ngo turebe niba bimeze nk'uko byari bimeze ubwa mbere
ubwa mbere muza byari bimeze bite
ubwa mbere ntabwo yabashaga kugenda neza ariko byari ukuguru kumwe twabuze icyo tubivugaho nyine dutegereje kureba ibisubizo bizava ahandi hantu henshi hisumbuye
kugeza abana 24 nibo bafashwe mu kigo hose bamwe batwawe n'ababyeyi babo ngo bajye kubavuriza mu yandi mavuriro abandi bagira ngo ku kigo nderabuzima cya Gashora kiri mu karere ka Bugesera nubwo abaganga baho nabo bemeza ko nta kintu babashije gukorera abo bana kandi Habimana Randuari niwe muyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gashora
twahuye n'ikibazo abana bakagaragaza ko bababara amaguru ariko bakababara iyo hahagaze iyo bicaye ugakoresha amaguru mu goma nta kibazo baba bafite kuko ntibabasha kugenda iyo bahagaze barahamuka basaba twagerageje kureba ikintu kibitera tugeze ntabwo turamenya impamvu twabanje kubavura tubura ibimenyetso tubona biranga turacyashakisha ngo tumenye icyaba kibitera turimo turabikurikirana twahamagaje urwego rw'akarere rwarwanya minisiteri y'ubuzima ubu baragira ngo bakore ibindi bizamini by'iprofondi tumenye icyaba kibitera ku rwego rwacu twebwe biraturenze
ubu burwayi buvugwa muri iri shuri buranavugwa kandi mu karere ka Nyabihu mu ishuri rya Rambura ryigamo n'abakobwa naho abana b'abakobwa biga muri icyo kigo biravuga ko bibasiwe n'iyi ndwara ibafata mu mavi bakananirwa kugenda kugeza ubu minisiteri y'ubuzima ntakiravuga kuri iyi ndwara ariko mu karere ka Bugesera abashinzwe ubuzima bo baravuga ko bagiye kwifashisha inzego z'ubuzima zicumbuye bakabasha kumenya neza ikibazo cy'iyi ndwara Asumpta Kabuye, ijwi rya Amerika mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.